Bilaan badan oo ku nool degmada Bardaale ee gobolka Baayi waliba walka barada ayaa geed hoosiisa kulayd markii waayana qofan dhisa goob iyo walka baradan taasina caqabad yak ee tahansho walbarasho maadaama ay adagtay in muddo ah meel banaa inta wala ka sii barada bilaantan iyo waliba iyo barada ahna culuumta diiniga iyo maadiga iyo ulaadiyo inkastoo iyo jirana goobo walbarasho oo kala degmada Bardaale haddan waliba iyo baahi oon qabana xaafado iyo degiyeen sidii oon ka heli lahayna goobo walbarasho aana ku mid ahan raabtasi oo la hadalayn warbaahintii waliba iyo dalbadanaan tilanka dhisa xaafadoosho goobo walbarasho oon ku hurayana madarasa iyo ku baradana culumta diiniga ah iyo oona ka baaqeen dadka deegaanka ku jeeda iyo dowladda sidii arrintaasi walan ku qabada lahayna
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anta aragday walka barana fadahayna daleelo binaanko ay walka barana fadahayna siinba aragahay tan qayb qarash oo aragday un walka dhisadaanan mahayn haddii ilaahay raali ka nagada maayan baahanay in qarash un walka dhisanano ni aaway yaan baahana saas daraadiye ye siinka baahana siin la hadalna fadahayna yada ugaada sangoob ilaahay raali ka nagada nambaradaanan hasiin sheegana oo ilaahay raali ka nagada saas aan baahana binaanko un daleelo iyo walka baradahayna binaankan walaago waleysnay la nagatay walna waa isagna haddii ilaahay raali ka nagada kuley ilaahayna aadna taakuley kore wal all waliba tabare awood inanay taakuleyaan baahana
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam baad dishe meesan warsadaana ilaahay warsadaana oo isigna ninka taakuleyaysaana meel leeraay binaanku halka baradahan diinta baradahayna ilaahay hejeeyoon gaansana inaan hor barashadan tahay binaankuna fadhiinani caawiyo walaalnimiyoona ikhwaannimiyoona caawiyo fadaan taasas in ku osadaan walaalaha dalka idib dilanka iyo intaas intii si arday nin ku jibaabtana iyo degan nin ku jibaabtana waana ni caawadan ya fadahan nambarkana ma leeraay furaaga 7 iyo 8 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 7 iyo 8
kulliyina walbarashada inyo meel sare ku diiran iyo ulaadiyo balse haddii waliba yoon baahina inyo helana goobogiyo himiladaasi ku fuuli lahayna.